na mkangware body iko na uchovu. Hangover juu ya tabia zangu mbovu. Na jikonsole mini roju. Sherehe lazima kuna kitu neza nisho do. Sato likuwa ni mazishi club flani. Sina memory siwezi kumbuka ni club gani. Bora form iko na tei na crash ndani. Club hopping utadhani Bugs Bunny. All I remember ni ati ilikuwa ni lead plus. Bia ligi ndogo kwangu yo ni litmus. Aftermath ni miku bleki meme levy. And mama told me that only God can save me. Nkoka flow bado na jiri collect. Honestly mi sipendi kujipata kwa imes. But this the only way mi utuliza mawazo. Ataka izi tabia zuni wachadani ya travel.
Ya kimeza glasi mbili mbili mpasho. Siku mewaka kama vibiri titano. Aibu ya celeb ni content like kimbizi bundles. Rada
na feel ivi ivi bado. Knees weak niko dizzy dizzy bado. That's when I notice siko kwangu vlenli dhani. Here we go again, apa Johnny wapi kwani. Na confirm kani ko solo. Apa nilifika vipi kwani nani nilifollow. Try to find my phone inaka nilipoteza. All I can see ni unga flani imeja kwa meza. Nko kwa flow bado na jiri collect. Honestly mi sipendi kujipata kwa imes. But this the only way mi utuliza mawazo. Ataka izi tabia zini wachandani ya travel.
Pressure nko nayo nzito nko tempted kwanza kukunywa bahari ndani ya chupo kizamo na yumba yumba maskani mtani na kambia majama flana na pupa. Pia pressure ya pombe juu pesa plenty kwa pori. Presence yangu kwa bukla mnapewa povu wa di morning. Simu zimepigwa 40 na lenga na jua ningori. Bazenga sinanga worry mapema ntasema sorry very fast neka simu flight mode. Mwili ko hapa kili different time zone. Kusiririko neza dhani by force. This the life I chose. Osi walin diagnose mimi. Oh my god.